Another one. 1, 2, 8. Punks 5, 4, 6. Here. Now they're yours.
Do go before do.
Ina kupesa na mana bana ni na puzisa. Ina kuponda pamozi na bana ni na kupesa na ho. Ina kupesa na bana bana ni na kulisa. Ina kuponda pamozi na bana ni na kupesa na ho. Leno bana wako basebeza ni na chikango. Leno bana wako bapaza ni na chikolopo. Leno kulipa di darling ni na chikuba.
Oma bana chisulaba.
Mweze chapia mpawi mkazu wa fest mwezo tantawi mulihi mweza anaone mu future anataba tangafe na mpawi ninapwena nina kupiri famo na chikondi muliwe na ikamo vana tuwako tuweze tungono na tulela monga chape ni tuanga vana wakula bali na pazi nchito muwa usatine nilipe nchito muwa kuzisa kutine wanizonde awisu yo mtima ni woika mwezo funa kunipanga chape lata kutiva na vanu wakuzile shua na kunikonda mwemuna siya kale vana vano na ndala mazingabe
na kukeza na vana vana nina puzisa nina kukonda pamozi na vana nina kukeza na ho nina kukeza na vana vana nina kulisa nina kukonda pamozi na vana nina kukeza na ho nino vana wako basebeza nina chikyango nino vana wako wapaza nina chikolopo nino kulipa jidari ngi nina chikuba.
Mami, lero ndine we musula mwayo ala janta winezo chula kuti chape bana vako bapunzine nezo jopa ine 6 to 6 lero na ipati sindine tate uvalangiza na uja we anatawa ndalama zanga mukamba na chizungu.
He is not your real father.
Muniona chape munga ndine silu mlife yanu na baba ni mupiru mwanizo ndaka ili nilipetiru wareo sachani hapo bre bre. Ndiyeja upunzi sabana opesamo ukutiwa za kutandiza ni monse kusogolo kansi mkazi wako
wakulu mbika iwe achani achani. Nina kukonda pamozi na vana nina kupeza na ho. Nina kupeza na vana vana nina kulisa. Nina kukonda pamozi na vana nina kupeza na ho. Nino vana wako basebeza nina chikyango. Nino vana wako wapaza nina chikolopo. Lelo kulipa jidari mini na chikuwa.
Oma wana chisulaba.
Silis. Chikuwa. Lelo kulipa jipapa. Nina chikuwa.
Niseti na wakonda mwazi na wane.
Chikuwa.
Kashiteze lata ya success yao.
Oma mtu.
Hey. Achani hapa. 1, 2, 1, 2. Hey. 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 Banks 5, 4, 6 na Deyosta. Iwe, achani ya poo. Manager Aston Manchester, see you. Alpha Mshanga, DN Fons Pambanyane ya poo. Frank Frederick Chirwa, Tevi Chirwa, Gabriel Chirwa, Andrew Zori Chirwa. Achani ya poo. Mr. Sten St. Margaret's, Lakson Kalilani, Lucas Banda Chinunda, trading, trading, trading. Man Peter Zezulu, Vincent Chirwa Kapara, Leonard Pini Chikova. Ema, bama down shops a poo, poo, poo. The Tolles Empire Kaulembe. Uncle Chisoni Mugubutu. Philip Baba Shop. Choman Piri. Lucas Chavula Chasefu. Brand Bozi. Sylvester Mbewe. Bama down shops. Juvencio Lungu. Mugabi. Market Jack Sparrow. Banaftika poo. Morgan Daka. Milanzi Chitandika. Andrew Singu. Gertrude Bingumbu. BQOMH. Iwe, Amaru, Amaru. Apo, achani apo.
Download music
Johnny Kajani. Luona. apu, apu, apu.